djkibinyo.com. Download kupitia djkibinyo.com.
Jamani, jamani, katika shule yangu mie nimeruhusu bakora. Wasanii wenu Jeus MC na Pato, lakini sitaki vurugu.
Okay. Wosh. Wao upude video lesini. Upude video lesini, mbona kama umelewa bwana? Mbona kama hivyo? Wao upude. Abado sijasikia masisira. Watoto wa story ya Mike Kakawe. Ah, nikiwa na watoto wa Safa Record. Watoto wa Toroka uje. Nakubali sana watoto wa Keko. Ah, nakubali sana mwanangu mdili. Wazoa mafriji bado sijasikia. Weka, weka, weka. Hoja mani, tunde mpele, tunde mpele, tunde mpele chafu. Tunde mpele, tunde mpele, tunde mpele mwamba. Tunde mpele, tunde mpele, tunde mpele sela. Tunde mpele, tunde mpele, tunde mpele kune. Tunde, bado sijaona. Pase kwa makenu kipote ya kore saise. Kwa makenu kipote ya kore sabarea. Kwa makenu kipote ya kore saise. Kwa makenu kipote ya kore sa. Ame kanyaga mabom, ame mnepokea. Kanyaga masura, ame mnepokea. Ame kanyaga mabom, ame mnepokea. Kanyaga masura, ame mnepokea. Kanyaga lakene, ame mne. Wanakwana kula mbele barazani na uwani. Tukushaba kola ni onyeshe kisilani. Unakula mbele barazani na uwani. Tukushaba kola ni onyeshe kisila. Wanakwana kisilani, wana kisilani. Ana kisilani, ana kisilani, mazuna na kisilani. Ana kisilani, ana kisilani, ana kisilani, mdidi ana kisilani. Ana kisilani, ana kisilani, ana kisilani, lameka na kisilani. Nioneshe kisilani masewa. Wanakona chukua kule, wanachukua kule, wanachukua kule, wanachukua kule, wanachukua kule, wanachukua kule. Wauni. Itikia tunakuchai sema sera. Itikia tunakuchaise. Wauni. Kama tukijua kuna mali. Kama tukijua ni mshamba. Kama tukijua kuna mali. Kama tukijua ni mshamba. Kama tukijua ni wakuja. Kama tukijua we ni bosi. Kama tukijua we mshamba. Kama tukijua ni wakuja. Wanakuja na masuna, na mapanka, na masuna, na mapanka, na masuna, na mapanka, na masuna, na mapanka. Kama takimbele mbele kama tampa shukuna. Hoja mani kama takimbele mbele kama tampa shukuna. Hoja mani kama tajewai, kibisajewai, kama tajewai, kibisajewai, kama tajewai, kibisajewai. Una kama tamasera.
Tulia, tulia.
Bado sijaona mtu akifa. Bado sijaona mtu akifa uni.
Unakufa poa tu.
Wana kona chincha, wana 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 chincha. Ani kisema ku, unasema ma, ku, ku. Nikisema ku, unasema ma, ku, ku. Oda mane kani prime peja, wana prime peja, kani prime peja, wana prime peja, kani prime peja, wana prime peja, kani prime peja, wana go, wana go na chicka chow, wana chicka chow, wana chicka chow, wana chicka chow, wana chicka chow. Oa lete dukate, oa lete dukate kwanza. Oa masila, oa, una oa una chesa kwambari masila usio. Oa una chesa kwambari. Wauni, wauni, itikia pombe masera. Itikia pombe upudo. Hoja mani karewadi amesema. Wanako anasinkua. Karewadi amesema. Wanako anasinkua. Karewa usiku wajana. Wanako anasinkua. Kumbe sekindo kilewa unakuwa kama mtoto. Kama mtoto, kama mtoto. Unakuja omu, unacheza na watoto. Na watoto, na watoto. Akikata peke anapata mjerumani. Na peke anakunya anakata mjerumani. Akikata peke anakata mjerumani. Anakata peke anakata mjerumani. Wanako anachincha, wanachincha, 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 wanachincha. Wa, 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 mbuna, wa. Wa msini mwagie bia masera. Wa msini mwagie bia masera. Oa ngoja nikae, oa ameenda kunawa masuala. Oa Pato, oa.
Oh, I'm in my baby, I'm in my sea.
Joe,
hey, what's up, Amirio? Hey, Sidia Sikia, hey! What's up, Joe? What a city was to be on the Kimita, Paka Pili Pili. Attacking the Rafia to Talonisha Pekupeku, Paka Koma Masao. What a force to follow me now out to you and the kid and the two others. One of the Polen Fano, Tenare de Mana, Popolo Cosecana.
Namshukuru baba kwanza alionilea kwanza mimi sitamani vile alionikosea upudo.
Mama piga manyaka tonyoga.
Wanajikuta nyuku wanatogopea. Wanapiga magoti wanachungia. Kwa sheria gani walitosomea? Wewe unataka tukambele botoli takugongea upudo.
La mabwa sikita le kwa doa. La meku. We mnini sikita kwa doa. Oh, hey, sikita kwa doa.
Zima mziki.